kufanya survey. Jiji lako liko salama, umenitoa hofu mashaka.
Shulani, sholele.
Moyo upo Bombei, mwili upo Dar es Salama, hisia zimevuka mipaka.
Shulani, sholele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili ni tukipapa sana, zinanisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili ni tukipapa sana, zinanisimama nywele.
Kaka, tafadhali, siniache kwenye
watazame wale hawali wakashiba, wanakesha kuroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida, wenye presha na pumuzi wabane.
Mapenzi uji wa moto
moto,
mimi nikoroge
nikoroge,
nifanye kama mtoto
mtoto
mdogo.
Utamu sukari tele, mwili ni tukipapa sana, zinanisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili ni tukipapa sana, zinanisimama nywele.
Tafadhali mpenzi, ni peke yangu siwezi.
Olala,
olala, olala, olala, olala.